the king of beats.
Na mkama pema, naza waza mitakula nini. Moyo wa chuma, yula wama kwangu kitu gani. Misha suwa kusemwa, ayo matusi nishoga. Kucha kucha na wazaela nende bucha jata chisha chacha chisha. Umekucha kucha kucha akili yangu iku kumakuta jata chisha chacha chisha.
Balinga kate mimi kwenelea bana penda bari bambe. Ama kusamba tusambe.
Mimi shia imbaka mutu makuta. Semaga semaga we bena pena nyote zime na ijanga we. Bena kesha haba lale jua kunyangusha we. Bana sabu kama mumu no anapanaka we. Tango panini kenye miri shwazisi busani.
Kucha 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 na wazaela nende bucha jata chisha chacha chisha. Umekucha kucha kucha akili yangu iku kumakuta jata chisha chacha chisha.